Gino wana ma, Gino wana ma.
Mtoto mama mkweta nitoaro, wambeni apunguze raha. Kwa maana amenizidishia, kaongeza pale nilipoishi, mikesi atanisababishia, kwa taetaka kuja kunialibia. Ayo iyo, na kama inakuma, we kama imekuchoma, na kama inakuma, we kama imekuchoma. Hello, 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 hello. 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 Hello, 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 hello.
Ish. Ajina wana man. Ajina wana man. Aposhi wana man. Boy wana man. Papi wana man. Ish.
Vigezo kakivi. Tena silimia mia, anavipenda ndizi, tena na juisi ya maziwa. Na bewa di supu ya bata, mapenzi ya nayajua. Ayo yo, anitua kisutu wa ditabata, maziwa kumkamua. Ayo, kumuacha sitake taki, oh sitake taki. Na mpenda kinda kindaki, ah kinda kindaki. Mwenye wivu mkashitake, ah mkashitake. Hanipande shimishikake, ah mishikake. Ayo, na kama inakuma, we kama imekuchoma, na kama inakuma, we kama imekuchoma. Halo, 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 halo.